sing song.
It's Abby
Boss man, turn around my nigga.
Sasa baby Achi namaste.
Tevi chachuka wa kuteka muzara. Kwa kwa waba kupaza luli. Bagambela mungere mwamanyi. Amanyi, amanyi. Ogumbo vele yo zare na vana. Ibya febya kwa wo. Vele yo zare na vana. I was so calm to you. Nga evito yongera kuchuka.
Yongera kuchuka.
Amasimu nekubira. Ngoba eva bize chiwali ukawya. Oyo simu jinja kenu. Nendo woza nchoba watu. Omulabo ne mbukula no undekela baby wanjoga. Mwako sindeka eno jendi nangu natuka. No more time for you. Mera nabo no more love for you.
No more love.
Enough is enough. Nafuna baby ono ya tekera. Teni chachuka wakuteka muzara. Wakwa wakupaza luli. Bagambela mungere mama. Amahanyo kumobere yo zare na vana. Ibya febya kwa wo.
Mbere yo zare na vana.
Ni wakula mboko numyo teka yo steta singa wena ovimba. Waleta mbolo menyika. Kula gabode wali wa manyiri. It's my time kati yo mutonzi ya chusa mpulani. Katina kuona kola mienja kala. Ela wala mungu. Chari yonu fresh water walio chita viriza.
I had to love for you.
Inogena nila ya baku pazanga. Katinu bambindeka vela na voze nesu.
Oh baby.
Teni chachuka wakuteka muzara. Kwa kwa wabaku pazaruli. Baka mbela mungere mamanyi. Amanyi, amanyi. Ogumbo vele yo zare na vana. Ibya febya kwa. Teni chachuka wakuteka muzara. Wakwa wakupaza nuli. Bagambela mungere